Rock Out Records
Production.
Nakaribia kufika manali potoka mbali. Tamaa sisi kata najua mziki safari. Chadisi na tabaka mabwege wasojijali. Machuki na vibaka wanaojita wakali. Ivokuta na imbalavu walini tusikisiri. Wengine kanyima sabu kumbe mamsita peli. Walida nitakuka wanzike bila kaburi. Kumbe mwanzo tukitoka mafaso talikubali. Moja na moja yumlisho pate jibu. Toke sama nilingoja na naimani fune mbivu. Miso vivu utalatibu. Tazidi wacha moto wenye chuki tawasimu.
Underground na phenomena. Najua ipo siku vya mimi nitasongi. Sitaki mikushai, nataka mikushai. Najua ipo siku nyota yangu itashine. Kutoka underground up and on mina round. Najua ipo siku vya mimi nitasongi. Sitaki mikushai, nataka mikushai. Najua ipo siku nyota yangu itashine.
Talanda niko nayo misi gwiga kwa mtu. Alo juu mola ndio alo nipa mi utu. Ni muda wa kufanya oya bweke funga domo. Kopa please sema nao is all about talemo. So najua talemo sito aleta vitu mo. Kambizi wangu mchenga tuwa bonze tena sana. Maisha bila msoto sito kula bila kitomo. Fata nyuki ule asali. Ajali kwenye safari siyo mwisho wa safari. Wako wengi wala gai kwenye game si wajali. That is why wangu babu alisha sema nisi shy. Nikisha jua kula na bubu nile pia na kito. Yeah.
Underground up and down mina round. Najua ipo siku vya mimi nita strongest. Taki miku shy, nataka miku shy. Najua ipo siku nyota yangu ita shy. Kutoka underground up and down mina round. Najua ipo siku mimi nita song. Staki miku shy. Nataka miku shy. Najua ipo siku nyota yangu ita shine.
Yes, he is on the streets to the studios for my songs. Was a menace. A series of his trumpets in the press. That is what it was. The continents like a senseless. A useless. A crash and a loss. When my cash was a less. I wondered what I miss. I was a shame is what I was. When Lord you chose to give me cash. Thanks for the fans and the many songs. Thanks for the place in the press. Yes, I am a pastor, know my place. Call me please, make a dress to my place. Wanna know my names, call me Ace, I'm the bestest.
Kutoka underground, up and on me now. Najua ipo siku hiyo mimi nita strongest. Taki miku shy, nataka miku shy. Najua ipo siku nyota yangu ita shine.